Namine ko wa huye ni bihe bikome ubu ikure isi sanswe ariko umurandu iwe nyine zahora ngora hafi mu mutima ntuzikere wibagirwa urumuco ibyo byose bizashira mu muyaga ndi hano ntegereje nza gutekereza kugeza ugarutse umurariye nuri wenyine ndi hafi yawe no mu mwijima ibyo byose bizashira bizaba amateka kuko urukundo rwacu ntiruzigera rupfa ibinyereri izuba rizongera kuzamuka iminyuru ntizava uzongera guseka uri ntwari ntuzigere wicogora umutima wanjye uragutegereshera Even in chains, you feel my queen No boss can hold what I feel within I pray for you every single night One day soon you'll see the light Umurariye, nuri wenyine Ni hafi yawe, no mu mwijima Ibyo byose bizashira, bizaba amateka
Take a hero on the mix, baby.